Lelo pakuva pari chitatu busiku. Nalilaya ichungulo mailo busiku kuti. Nalino kulanda ngata kutira chikuru ngasuminisha. Muno busiku pesambiriro ilya ilembo pachibumba. Chena chiri owe kuti twakwata imirungu pesambiriro. Elio kabiri ukwavulo kuli kumyako. Lelo na laisho kususa pie ifi nono palie na munobushiku kubwa filisho kwa mpashi wa mshilo. Kabili nomba, ndefwa ya ukubirenga ukufumamuli Daniele, ichipandwa cha 5 na verse ya 25, kabili lirebirengwa ngefi. Kabili, ile mbo ili, ili ashirirwe. Mene mene tekel ufasini. Kabili nomba, leke nishikulu alunda mapalo yakwe ukubirenga. Kabiri ndesunguka ngatakutira munyine fwe musuma kasunga wa fipe pano ngakuti ashimyafi aya malaiti ale yakisha sana na ba eleza nikira fie ulubali wa kukwine na mutotela ichine chine nganshi tekuti mone bumba kabiri iliyo ndelanda ku muntu uli wonse mfwa ya kulolekesha kulibe na pamenso iliyo ndelanda chile mone kafie icha pala okulanshana na abantu ine wine. Nomba tulesu vila kulishikuru ife munobushiku, idio tulesha kusenda inshita yandi no kulanda pariri sambililo. Nji shivali sambililo ili kalamba. Kabili liena li sambililo ili akulonga na kwa kuvila imbila nsuma. Kabili telimo pakunda kwa kwa vulesa. Lelo liena li kalamba nganshi paluwa kunda kwa kwa vulesa. Mubili uwa lualisha uo naishi wa munobushiku, wabu mubili uwa umupashi uwa kwa shikuru ife Yesu pariri sonde. Uwa la Saulu wa kabili uwa fantua mpaka wene mchine ufwai kwa kunda kwa kwa vulesa. Nomba isambili oli Yesu munobushiku ilete ndekela mu Babylon. Kabili Babylon yali vikilwe ntanshi icho efyo lichirina nomba mshaina. Kabili ntanshi wale itwa mpongolo ya kwa lesa Babel, Babel. Kabili panuma waishile itwa Babiloni icho chipirivula chimfulunganya. Kabili Babiloni imonekela kuntanshi ya Baibele mukutendeka. Kabili imonekela pakati ka Baibele imonekela kumpela ya Baibele ivu kuli ya kulekelesha ukusokorola. Kabili pakuwa kutila isangwa muli Baibele yonse ilingiro kubapo nelelo line. Kabiri na chimbi ifintu fionse filipeso nde ilelo, mumusango wa ifintu ifya mupashi, ifya para ngo mupashi wa kwa lesa, kabiri no mupashi wa kwa chiwa, kabiri imipepele ya vuntunse yonse ne ifintu fionse ifya tuwa kwa te ilelo, mwiso nde fya tendeke mukutendeka. Kutendeka chipilibula intendekelo. Kabili fionse filia ifintu, lelo nomba mwishi na limbi, kabili mumusango mbi, lelo umupashi umuwine, uyo watendeke mkutendeka, ulatileta. Kabili chava fekwati, ichimuti, ichilekula. Ukulaya palutwe, uko fionse fikesa fikapo, umpela. Kumabu pingusha ya kalamba ya kwalesa, uko akapishisha ifintu fionse. Kabili chonse, ichakwete intendekelo, chikakwata impela. Kano fye filia fintu ifisha kwe tente ndekelo tafya kwa ta impela. Ulia emalandu wine u umwina Kristu wafya alwa chipya chipya tatala okukwa ta impela. Bantu alikuwa ta umweo wa mia yaya. Kabili umweo wa mia yaya chiputulwa icha umweo wine wa kwa lesa pantu lesa wa mia yaya. Kabili ishi wili moline ishi wili achi greki zoe ilio ili sosa ubumi wa kwa lesa. Ilio Yesu ale landa no kutila ndeba pela umweo wa mia yaya lirieline ishi wili lebo mfiwa na kabili. Ei chokanshi umuntu pakupyalwa chipya chipya umupashi wakwe na upiribulwa. Kabili esa mukuba ichilundwa cha kwa lesa chakutila ena mwana wa kwa lesa. Kabili alipye uwa mia yaya, ndesyo lesa awo uwa mia yaya. Bantwe na chilundwa cha kwa lesa, kufyalwa kwakwe, kufyalwa kukwabumu pashi. Nomba, Babiloni yasangirwe kumuntu wale itwa Nimrod. Uyo wali umwana wakwa Ham, umuntu mubi sana. Kabili Babiloni yali inshitaimo, umusumba, ukalamba, uwe sonde. Iyo uyu musumba ukalamba wakulirwe kulya imisumba yonse inono yonse yashingurwike wene balipire omutulo emisonko kabiri nasimbipo kuri uyu musumba ukalamba Babylon. Kabiri mukati mulyanga kuti mwaverenga mulyamo amabuka yakalenga ilya ya kwa hislopi ba Babiloni babiri kabiri na malyasha yakale ayengi mulina okusanga okutira bali kweta masambirisho aya ibela aya misango aya lekana lekana bali kweta omwana kashimulya te kuti numbule eshina lyakwe palino nshita kabiri kuti asange emishira iya ibela kabiri okufuma mumushiri kabiri n'okupanga emirungu okufuma muli yena kyaketekerwa kukiira irya yali emirungu iyo Yakobo abulire okufuma kuli bashifyala imo irya emirungu ya mishira kabiri na simbipo amafundisho aya nono kabiri okufuma muli firya efintu mwafumine eyimipepere eyabuntunsa iyo tumona mwisonde elelo ngakuti mwalolekesha ekifyalirwa kyafyena kabiri n'ekifyalirwa kyaefifintu ilelo kyabe ekifyalirwa kimo kine eikyo Babylon yaikelefye mulirye nika ikalamba ya mfundo kulya kabiri yashingulwikwe n'okutapirishiwa n'omumana wa Yufuleti kabiri na Tigrisi kabiri yali ninchende ikalamba ya bulimi kabiri Babiloni wali umusumba ukalamba kabiri waba mupepi nali mu mailoshi umwanda umo n'amakumi abiri kushinguluka umusumba bamailoshi amakumi atatu kirarubali icyo kuti cyawulenga okuba bamailoshi umwanda n'amakumi abiri ukushinguluka basoso kutiila emisebo mu musumba wa Babiloni yali amafiti imyanda ibiri ukukiringanya ipibumba fyali fyatikama amafiti amakumi kine konsekonse kabiri makamaka mu butali amafiti imyanda ibiri ukulepa balekwatirapo okukimfyanya bamakereta okushinguluka ipibumba n'amakereta kabiri impongolo kyapangirwe ku butale kabiri kirye empongolo kanshi kutishaba amafiti imyanda ibiri kukiringanya kabiri mulyamwine mukati kamusumba emwali isano kabiri isano lyali ekipuna kabiri mukati kamusumba mwaishire omumana ukalamba Yufuletis ngakuti mwakimona wene musumba wakwachiwa bantu wapashaniwa okuingana n'omusumba wakwalesa ng'omumana wamwe uli kuchipuna chabufumu kabiri muli uyu musumba bali kweta yakalamba amabala yalelebela okufuma kupibumba okushinguluka kabiri yali kalamba nganshi inko ya pulamu pali lya nshita paka yali chimfishe ifyalo ifyaishibikwe kabiri isonde lyonse yali lipilo omutulo yali lundulwike okwya pantanshi muli sayansi kabiri wali kwete ifintu ifipya ifyo sayansi ingapanga wali kwete bacheleta abapya ifyakupanga ifipya ifyanso ifyamakasana kabiri nefyela itawamisha wali wapulamo kwisonde lyonse elyo kabiri mukati kaififibumba uko imfumu Beltashari yali imfumu muli ilya nshita iya iki kyakitika ekyo tulera ndapo muno bushiku imfumu Beltashari iyo Bayibuli esosapo Nebukadinezari uyo wali wishi lelo mukine kine ali nishikulu wakwe uwo wapyene imfumu Nebukadinezari kabiri mwebengimwe muleibukisha okutiira Nebukadinezari ali ntendekelo ya mabufumu yabe na fyalo umutwe wa golide kabiri aliire kulya mu Yerusalemu abengi bamailoshi abengi okutaluka kabiri aliikeeta abayuda n'okubaleeta mulya mu bufumu bwakwe n'okubakitaabasha kabiri baabonseshe abasayansi baabo kabiri na simbipo watifye ifyo rasha akitire iryo aire mu Germany kabiri ulye mulandu wine bakwatira ibomba lya atomiki kabiri na simbipo basendere bali amasantisti baku Germany emulandu wine bali yasana pantanshiirelo bali bekete n'okubasenda okubawekesha kulya abene abakwete lelo baliile n'okubuula firya efintu nga firya Nabukadinezari akitire abayuda kabiri tulesanga okutiira pali iyi nshita waliko omuntu omulungami w'ekina lyakwa Daniyeli kasesema wakwa shikulu asendirwe muli bunkole pali ilya nshita abombere nga kilolo pali wonse bakapenda wantanda kabiri na fimbipo kabiri n'abantu abamano kabiri na ba magi mkuteka kwa mfumu Nebukadnezari kabili nomba Belteshazari ali sendele chifulo. Belteshazari ali ngo muntu wabipa ena sasa kamenefye enyo kabili abantu bonsaba ku Babylon nokuchingirirwa ukwa msango uliange byo baumfile kutira bali kukwete iliyo bali mukati kashirye mpongolo kabili ne mpongolo nashi isalikwa nefti umba ifya mafutu imyanda ibiri ifya tikama mafutu ama kumichine konse konse tonton kanye nifye ifyo wa umfile kuyo kuchingiriwa muli yari ama linga lelo ibukishe nifye ichi temulandu kuchingiriwa uko science ya mupangila lesa kamusanga nga mwabe mbuka. Mwana vyo kuchingirirwa kumo kabiri kulya nimuli Kristu Yesu. Nomba ediyo bamfuire buli obukankala bwabo obukalamba okuba inko yale tungulula mwisonde ekipasho ekine kine obwikashe bupya ng'obubwine obwo tuleikalamo uyu Amerika musuma kabiri ndi kwatu wafulunganishi waine wine lelo ndeti na tulenze ende mibere imoine iyo basendele ukutira tuleo mpapantu walikwata icho kitonton kanyama saya nsaba ishibisha kabiri ne mkuti ishikalamba isha pulamo kabiri na mwomba ya atomic kabiri nendeke ishibutuka sana.
Being the leading nation of the world,
kabiri tukwete chapala pakuwa inkwa ya pulamo yesonde tulompa musangombi ukubaba chingirilwa ukwabula lesa.
It's a very beautiful
chaba ichilangirilo ichawamisha kabiri lesa tapiri bukana ngupano no
his attitude towards sin.
Ukutontonkanya kwakwe palubembu kwabafye chimochine ilelo ngefye kwali lilia kabili takwala nchende ya kukusamamo pano panshi kanofye muli Kristu muli ama chingirilwa kabili mulu yumu sumba ukalamba ngefye vale umfu atakwali nshira imbi mwisonde kumashirika okutala okusansa uliomu sumba ifikalamba malinga ya lepa kabili nefyanso fyabo ifipya kabiri vali salilwe kwisonde lya kunse lilo tamaishi menangu panono kutila inko ya vipa ya leitwa medicine Persians abo abali nomba aba Hindu aba ku India ama kwete kwishi menangu panono kutila pamailo shabengi okutaluka valeimba umufolo wa menshi ukupiribula umumana wa Euphrates pakutila vengendela mwisamba ya malinga elio ba umfile ukutila na bachingirwa ishtafye yonse bale umfwa muli uli omusango gama ishile umfwa ukubafirya byena baile okulaenda mulubembu chimwenika kwati lio muntu asika pachifulo kutila leo mfo kutila kuti aisungo mwine kulube mbulule tendeka okumusenda kulukuta inko umuntu palu wakwe uyo mfo kutila taleka wila wafilisho uli wansok makumbi ulube mbulule tendeka kuteka muli ena chiria chishinka
and we would notice too
kabiri kutituamona na infwe okutila ilio abantu batendeka kumfwa ilio myumfile ya bukankala ili ingirine olube mbulule samo nokubona ula eicho ilio maisele filie fibi batonton kenyo kutila bali aba chingirilwa leo lesa aloleke shapanshi kufuma kumyulu kabiri ulube mbu chintu chamusebanya kunko ilio nse ndesu nguka muna ushiku nefi bombelo fiesu fionse fikalamba na wasabmadinzi wesu wa tungululwa na atomic kabili nendeke shesu isha jeti isho ishe nda wa mailo shimianda awengi paka shitafye ukutila nangu atemu aminiti ishinga pita apu ichiunda cha pelela lelo mwisa tala ukula wako lelo ifyo kutila imembu shenu shika musanga kabili muli yishita bali isele mpongolo kabiri batontonkenye kuti bakita kuti baikala fyemu malila ngefyo balefwa ya pantu balichingililwe bali nkoya letungulula nkoshimbi shashala shalo lekeshe kuli bena kuli sayansi kabiriku kubwa firisho kabiri eicho panshita ya msango firia kwaliko iyi mfumu ya tontonkenye kuti yaikwatira inshita ikalamba sana kabiri yabi kila obushiku uboya ali no kukwata masha ya chilapwa ya kalamba asemanga byo ninga sosa amalila ya nyimbo sha roko na roho sakuli chimbi kuli yena kabiri eicho yali tantike nshita no kwita bonsa machindama abashirika bonse kabiri na bachilolo kabiri na manakashi babo bonse na bakanakashi nomba kanakashi ni chilende uwape lwa insambu kabiri bushe munemune ndi omuntu alewo mfo kubo wako isungo mwine lilya alatendeko kwingira mulubembu kabiri yaleteremo obwalwa bwawamisha obo ingasanga kuli aya malira ya nyimbo sha rock na roho shapulamo uwo yali no kukwata atontonkenye ali uwachingirirwa atontonkenye takwali nangu chimo ichinga muchena pantu ali uwachingirirwa kabiri ali kwete ukukusangalala ukukalamba muliyamo aya mabala kunu mafye yesano kabiri ilyo bali kulya mwibala nalimo bali waminishe lyonse winonga nshe lyonse byalebe ngeshima byalelebera kabiri baletele bonsa bakashana bakutambisha kabiri abenga manakashi kwisa ko kusansa musha bashirika kabiri ubwalwa wabone myangashi yabo ngatakutira ichi tatabo butantiko busuma uwanshitashipya wamalila ya roko na roho ilelo shishibe uko umo wingabela nifya finefye kabiri mali kwete bintu fyonse fyateyanishiwa kabiri bali nokwisa kwate nshitaikalamba kabiri ukwabula kutwishika lelo ifyo abanakashi abenge abaopwa baliishileko abalume babo bashele kumayanda ngaba kusunga otunya iyo baile kunse kukwata nshita isuma nolubali lumbi ukwabula kutwishikana chifyansha aliendele panshi nakanya akalwele ili omulume chakolwa aile kunse kuyakwata nshita ikalamba bena mutanda pali umo kabiri chitika wabe kumi wabambi kabiri nabamona ilyo batendeke kunwa kabiri nokukwata inshita ikalamba kabiri kutinaelenganya bali bishishe chine chine filimba kabiri bali kwete nyimbo kabiri abana abano nokulashingurushanya omuno mubiye kabiri abashirika bali kolelwe ukulaikataba na kashi nokubaposera pamitwe shabo nokubafyompa nokwikala mupipuna nokwawula utupundu ukutontonkanya bali abachingirirwa owe amerika le saudi awalolekeshe panshi pali lilye ilyakolwa ibumba lya malila ya roko na roho alolekesha pali imwe muno obushiku kabiri ifyo yali nshita iyo balingile okukwata kabiri kutinaelenganya iyi mfumu pano feotashasali ali ni ofisi presli mupya kuti achite fingi fyawamisha fyabo ifyo bakwete kabiri na fyonse fyakuchitachita fyabo kabiri ukwabula okwishiba inshita fyayonse kutira ifwa yali pamwinshi eicho ilyo amalira yaishire fika pasuma ilingirine nalimo kwati fye obutantika obukalamba bwabunkolanya bwa Hollywood mupya batontonkenye okutira kuti basekesha imo isuma emipulwe pali bukapepa ichapala kwati filya apa Godfrey ala atemwa ekintu kimwe chapala obubushiko bupya obwelelo atemwa umo Enford katola wa ntongwe okulanda omukulwe omo pali wakwa kashimikira lolesa chidalolekesha panshi okufuma kumolo lelo bantontonkenye balikele mu nkoya musango filya ichakutira tekuti ikumishiwemo pantu mukalobolola icho mwabyala kwose niko fyamano kuli chilyamwe bantu nangula mulinko atemwa olukuta atemwa palobe mukalobolola icho mwabyala. Kabili chinchi kutinamone imfu mukwimini na kabili atile palimini tibakashana na tukwate okusekesha okusoma kukwakwa kapepa pali kashimi kila temwa na fimbipo. Kabili tonse utwabenge shima kula pupuka kabili abakashana banono ukula sosa upi ndeche tekera kuti twatemwa kumfachilia. Kabili abashirika abachilumendo kulangalanga abana balekula abaelelo. Pantu chitatawa nangu chimbikano Babiloni mupya ndi mwina Amerika. Lelo na Daniel ali wa mu Babiloni peli lya nshita. Lelo chileta chileleka lelo lubembu na chile kumkashane nshita imo ushe uli mwina Kristo atile ndekwe ya iwe uishiwe ndi mwina Amerika. Na chile chileta chile pilibula akantu nangu kamo awe na kalia ndi wansansa pakuwa mwina Amerika. Lelo chileta takwa tapuna nguchimo cha kuchita ukulangisho mwina Kristo tapava nguchimo.
If we sin,
nga twabe mbuka tulinokulipila pamembu Yesu. Lekeni chishibi kwe kulimwe bali kwete kasesema kulia lelo tekutibomfwe bali kwete mbila lelo bale kwaya kusenteka yena.
If that isn't
nga uja te Amerika mupya chishibe pali chena bali kwate mbila nsuma ichine lelo bafwaya kusenteka yena.
Echo
batile na tule ya kulia noku senda fili efipesi ala kakunkulu kabamushilo noku fileka kuno noku kuata kusekesha ukusuma palifiena. Lesa tasumini shababembu kukusenteka abantu bakwe. Mukalipila palichena ubushikobumo. Kabili vali ile noku sende efipesi ya kwa shikulu noku fileta mwitempile. Kabili vali noku kwata okunwa kusuma ukufuma mufipesi ya kwa shikulu. Kabili ilio mapongo lwele ifyavo Hotels 92 atema Pepsi Blue Ribbon mulifiena kukukwata okusekesho kusuma ukufuma mulifiena. Owe bali misha makampu kabili nefipe noku tende kwa kunwa noku seka noku sente kabuka pepa kwa kwa shikolu. Bali ababu loku ishiba papyo bale chita kabili na inonko efyo hili munobu sheku. Ababu loku ishiba kukana imbila ya kwa shikulu Yesu Kristo kulubatelu wa mpashu wa mshiro kabili noku fyaru wa chipia chipia. Nangula bali bakapepa nomba liliebumba ili abakolerwe lyale shane nyimbo sha roko na ro bali ni bakapepa bantu bible ile sokutila balumbenye milungu yabo. Echo kuti mwana wabuka pepa sana kabiri nelyo line okuba muchilubo kirya chishinka chena tekuba wakufuma chumi.
There is a way that seemeth right unto a man, but the
kwa maishira imoneka ya wa makomuntu lelo impela ya iko ni ishira ya mfwa. Echo bali kwete ulukuta ulukamba wabuteko kabiri bukapepa wobenga bombela.
And they made fun of the whole
kabiri basenteke pintu pya mushiro ifya kwa lesa.
That's very typical.
Kabiri chidi achari pala na sana nelelo ukusenteke pintu ifya mushiro ifya kwa lesa. Baleta abantu abwabesho kwikala abasanguluka kabiri mu busuma kabiri mu kishinka. Balabeta imisango yakale atemwa kakunkuluka wa mushiro atemwa limo ili apala ishina lya musebanya. Kabiri baleta ifyabu pepya kwa shikolo ifyo alechita ukubomba ukwa mupashi uwa kowela ngakabuka temwa chiwa. Owe kuti mwakulu mukashani obupingushi umulopa baba ipaiwa ulabilikisha pali chena galesa takapingulo inonko palubembu lwa iko lwa nshita ipya. Akesa inya Sodoma na Gomora noku yewela kulibena pakubona ula. Chidia chishinka tuleya pie kubo pingoshe. Kabiri ifi ifi papua ifi karamba ifi omumona kapususha wesu waparu wale chita. Yawe ifi shibilo siya kusokela kukutila bupingoshe na buparama. kabili yalipita mulino nko okufuma ukunoko okufuma kukabanga kuya kumasamba okufuma ukwakuso okuya ukwakulyo kabili balaikana ukuiseka kuyelawula balayilemba mapepala nga uwelewele tontonkanyeni pali chena babiloni mupya nomba ilyo balenwa ukuimya makampu yabo mukunwa mukupumikisha afye ilyo yukangala wapa bunkolanya mukalambo mulumendo weshina lya kwabeodesha sale alite mupepi waiteanya ukunwa kufuma muli kampu yakwe amenso yakwe yamuneke nga yalafu mina kunse ilyo apiribwike nokulolekesha kuntanshi ya chikulwa pantu ali mwene ukwisa kufuma mumolo ukuboko kwa muntu kabili kwatendeka kulemba ukunoko pachibumba tefwaya imwe mumone kwalembele pampemba nomba nalimo itakutekapo inyali pyali talushiweko kulyoko wawaminishe uko walekwatila nyimbo shabwe ishipya isharoko na roho kabili inyali shale ya kila pachibumba lesa pachitila ifintu muchifutu tabafye palya pene panyali apo lesa alandila nokusela eicho ilembo lyakwe lyakupapusha lyali pampemba ya pachibumba muchinso cha bonse kabili mfumu ilingile yali chimwene intanshe uyu uwamipulwe uwanshita ipya kasansa musha musuma wapa chilimba kangala wapa televizhen ilyo aimishe igalashe kukunwa temwa kapu icho akwete mukuboko kwakwe alitumbwile amenso yakwe kabili alitenshiwe ukutenshiwa kuti naelenganya alichitile baibele sokutila mafupa yakwe yale sokona kufuma mulya yalundinkana muchine wene alitenshiwe sana muchine nganshe iyo lesa atendeka kulangisha fishi bilo fyakwe ni nshita yakutenkanishiwa chilya chishinka kabili ilyo alilolekesha ulwimbo lwako lwaroko na roho lwamulengele kutenshiwa ilyo kabili ilyo alolekeshe echi chilembo pachibumba kutinaelenganya omukashana omunono nemilomo yakwe eyapentwa ichapala kwati shishibe nga ni chinshi kabili imishishi yakwe yalisa kwilwe bwino kabili ukulamushingulusha ukunoku kabili nalabashirikali abakolwa batile tulesunguko obwafe mulumendo akwete muno bushiku ilyo muteku nteku waikete omwana kashe kabili umwe mulumendo omunono ali mwikete kabili atile chinsuma katushane olulwalako nkapo chapamo kabili nyimbo shalilekele owe ino nkulo ikalamba ya lubembo ishita shimo nyimbo shenu sharoko na roho chikesa leka katamule umfwa kwishi ulya wakashimikila mukomfwila kukuboko kwakwalesa mumupingu shubushiko bumo lelo nyimbo sharoko na roho chikesa leka ngafinyafine bakalisha bachitile bali abalishishe mupepi lesa wandi kuli imwe pali Titanic ubushiku bumo mukapilibula iyo imimbile kabili nyimbo shalilekele kabili bali mwene wamukulwe wabo kangala pali television kabili ali minine amakufi yakwe yale umana pamo ilyo alolekeshe nokumona ichi chintu chikalambo kuchitika chinshi atile amalinga yonse nayachilikilwa okushinguluka ninkwata bamalonda banda beminine pampongolo abaume abonasala lelo mulemona lesa talingile okwisa pampongolo mumusango mutontonkanishamo eso kwika okufuma mubukata kabili chisansa chakwe chalelemba pachibumba kabili bwangu pakuba munchende ipya sana baimbele sokutila aitile bonse ababukula bakwe abapinjelengwe babishopu bonse bashinganga kabili bapapa kabili amacardinals kabili nabambipo kabili atile nomba nalamwebamwe baume nali mupele eshuko lyakushimikila kabili nokuchita ifyo omulefwayo kuchita nomba iluleni kuliine chili ayi chili pachibumba. Lelo nga fya fine chali lilya, efyo chili na nomba. Taba veleshe echa kupapusha, taba ishiwa ponangu chimo paluwa chena. Taba ishiwe efya kuilwa indimi, ishisha ishiwikwa. Taba ishiwe ponangu chimo paluwa lulimi lwa kumulu. Kabili vali peshiwe amano. Taba ishiwe ponangu chimo paluwa chena. Kabili liyo wonse vayi minine pali ayibu kisheni. Ukwe kuisamu kwa bufumu kwa vena fyalo. Kabili ifyo kwa ishile mucha kupapusha, buka puwa kupitila mucha kupapusha. Lelo awa bishop na wakadino na washinganga wakaramba, chekuti velule isha kupapusha. Taba ishu wapo na nguchimo, paluwa chena. Balole keshe kupitila mabuku yawo yonsa ya kulengamo, tabi chekuti wasange mwechintu na nguchimo, ito chinga pasha ni wakunachiria.
You see, spiritual things are spiritually
understood.
And then they were all
destroyed.
I didn't know what
to do. And I,
remember, she was at the
Roko na ro. Kabiri ishirafye imo iyo aishive chintu chimo chale chitika.
Word came to her that the king Itebo, was on the
throne. No kutila infumu yari ya tenka nishi wanga nishi. Kabili ya malila ya ishileleka.
She would beg
ena kutia apanga umo umwa chetekela musuma.
And somehow on
kabili mumusango mbi na nguviye. Ali ni huli ya umo ushala bileko. Abu tukile kumalila. Kabili ilio amwene uwa mipulwe wa nshiko shifia. Uwa tenka nishi wa kabili na makemba bakwe bonse.
She said, oh,
atilo we mwemfumu mumeno mwe omuya yaya.
But he didn't know he was dead right then.
Lelo taishiwe ali uwafwa lilialine. Atile mumeno mwe omuya yaya. Ningi shiwa imwe bonse muri abachushiwa palichilie chilembo pachibumba. Kabili nimo na papa, kabili na wabishopu, na makadino, kabili na madoktors abafya bulesa. Kabili tapaina ngumo, winga libelenga.
But oh king, let me tell you something.
Lelo owe, mwemfumu, leke ni mweve chintu chimo. Ekwali umuntu, mwukumu wenu. Uyongwe ishiba, pafya kupapusha.
Oh brother.
Owe, mnyina. Iyo tuwa mune ile mbo, pachibumba ile ilo.
But there is a man.
Lelo, ekwali umuntu, uwa ishiba, paluwa chena. Lindi mwali ya kupita, iwo feshi, ili yonsi ya kwa doktor mumusumba.
And they told you, you've got to die.
Kabili bali mwebele, mulino kufwa. Lelo eko ali umuntu.
You may have
lindi mwali kala mulubembu. Mpaka mwewe wenu wali kowela ngefi mumbe fya kowela fya kumbo. Kabili muli mupepi no kuipaya. Ukabule subilo.
But there is a man.
Lelo eko ali umuntu. Kabili shina lia kweni Yesu. Ali shiba ita kupapusha. Kabili wene haba mwuku mwesu. Pantu, tuli avana babufu mwakwe. Eko ali omuntu. Atile ali shiba ita kupapusha. Pamiaka ingi. Mali sanga omupashi wakwale samuni ena. Kabili ali kwete omupashi wawamisha. Kutia ilula ifiloto. Ale munefi monwa, kabili chidachi mwumulifie na fyaleba fiyafine, fiyalungama. Eicho, mwilachushiwa, mperifiyama minitaya nono kabili, nalamuleta kuno. Kawa uishi kubumo, kuketa pali wene. Imeli imbite kutimu kwate chipinda echa wene munganda yenu. Muli ama panti wanganshi, ukutambo unkolanya, ukuteyama kadi, ukunuwa walwa, ukuyasangwa kumiteveto, ya nyimbo sharoko na roo.
But there's one time you're going to call on him.
Lelo kuli inshi taimo, ili omuka muita wene.
That's right.
Chiria chishinka.
And so
kabili eicho, Daniele, aliletelwemo.
And as he was brought in,
kabili ilio aliletelwemo, kashimikila wabulungami. Umuntu wakwalesa. Tekuti njelenganye umuntu wakwalesa kuikala munchende ya msangofia kanofia abirikishe ukususha chena. Lelo mulemu na mfumu tayaposele kwa amano kuli chena. Uli ya emulanduine ali musango alimo. Kabili vale tele Daniele. Kabili antile. Pinishi ife ba papa benu na mashinganga ba mwilwila. Saba kwete nangu chimo icha kulwila ko. Echo kanshi chinshi cha chitike.
Daniel
atile, oh we, beata shasari. Wali ishi vevi zintu pionse. Tafiasiswa kuri imwe. Kabili ndeso sakuri Amerika. Kusinate mwana walenga palino mini tukumfu aishi wiliande. Chamuri abatu utukuli ifi vionse fintu.
Nations before has sinned and done what we have done.
Gepyo inkoshari koshari bemwike no kuchitasyo twachita na tulingwa kuchalingwa kufina no kusango wabulila.
What happened
to Chishi chachitike kuli France. Chishi chachitike kuli Germany.
What happened to the
other? Chishi chachitike kunkoshimbi shoshaire kumwanga shaba na kashikabiri ne nshitai kalamba. Chena liyose chisa muni liyanshila kabili tatuli hawa taluka ukufu makobo pingushi lesa mulungami kabili atile wiso iso lesa amule ngele kuba inko ikaramba lelo alilabileko kabili achitile sintu fumofine iso lechita kabili lesa amufili wile muchinama champanga.
Said you're aware of these things.
Ati na wishiwa ifi vyonse fintu. Elio kabili wasende fefya kwe fya mushilo. Noku fisenteka.
Notice.
Moneni atile. Nelembo nilipachivumba. Kabili ino nshitabu fumu wenu. Na abupendwa. Mumashi wiyambi. Tolekesha kuno mulumendo. Ishikushove. Na ishipendwa. Ubufumu wove. Na abufumishi wakuliwe. Noku perwa kunko imbi. Inko yabipisha ishi pepa inko ishashila imo yabipa yabe ibingepyo baba
God makes sin fight sin.
Lesa lengo lubembu kulwa no lubembu.
I wonder today.
Desungu kailelo palili ai nefenshi taleke ninso sentanshi ilio ai mini nepalia ukulo lekesha lilielembo pachibumba.
Little did he know.
Taishive na mupanono. Ukutila pesa mbali ya mpongolo. Nili aline wa malonda. Vali ipaiwe. Kabili ya bashirika. Vali mumisebo. Ukuipa ya wa malonda. Hawa kuisano. Vali fye. Pama tabo. Kabili vali ya wana kashiva imine kulia. Ukutaluka kutunya tuwabo. Ukutaluka kubalume wabo. Kabili abalume. Ukufuma kuba kashiva wabo. Kuhonse na wakolwa. Ukumfila kuri fimo ifya palanga mashaya pya nokula angala. Kabili yaba shirika vali pa matabo ama miniti ya nono mfumu yali nokukuta ulwa. Yonse liliyevumba abantu awakolelwe yali nokukuta ulwa. Kwisenshi inko ya isushiwa na chiwa. Kabili yaba nakashivali nokubafule fya kwala fyabo. Aba kashana aba nono na bonse nokuchita ulwa mumisebo. Elio kubeka takututende no kutoba ula imitu eshavo kufibumba. Bale batumbula hanuma ilio vase ndeme navo mulunkumbwa aba pena aba shirika aba kolwa. Chali pa mwishi pantu mali lingirwe mchakulingo kufina no kusango wabulila. Kabili ndesu mkelelo mufia kwangala fiesu pionse fia nshita ifia. Ifya kusekesha pionse no kusenteka ukulongana kwa kundapa. Ukuseka no kusenteka ulukuta wa kwa leso wa mweo. Kabili no kulatu wali irangyo fio baibele ya sosele kutilavali no kuchita. Bati ntarika, hawa tumikwa, hawa kuata mimu nekele ya buka pepa. Lilo hawa kana hawa kaya buko. Ndesu mkukamuli unobu shiku, ilio tutontonka nyo kutila, tuliawa chingiwa sana. Kabili mkukumikisha afye tuleza ango kutila Russia ili miaka isano kuntanshi Yesu muli science. Walisa ango kumitewetwa ingi sana. Walikala sana mulubembu ulu kutaluali lala sana talusakama na ukulonga na kwama pepo na kabili tawaposa kwa amano. Palavika muishiwi kukususha utuntulo mpashu wa chine wa kwa leso wa mweo. Sekuti baba suminishe baba vena filonga inonga nshava kwi kwa wino. Taba kwa tenshita ya kulonga na kwa mapepo. Basangwa kuma television nobu mkolanya kukula enda enda kabili na kumiteveto ya marwa nefintu. Chiria chishinka chiria kutita mfika ichintu ichakale ilo chiria eto inko ifuai kwa ile ilo. kwala okusembereka kwingi nembila nsuma nesya kukwala kukukanza ebya mipira ilingira okuleetwa ku minwe eyabula nangu kiimo kumupashi wa mushilo mukiine Billy Graham atye nalimu omulungu atemwa ibiri yapitapo mulimo pambila shakwe atile ino mpoku kyaba itakubonza kuli rasha kisitabya ebi yose rasha ilekabira ni pesa po tubelele mulina okukita enyimbo shakwa Elvis Presley kabiri okwikala kuŋŋanda nokukana ya kukyaliki kukunfa twalitemwa sosi bumo muli eshinshiku muli abalingwa mutakulenga okufina nokusanga owabulira kinshi kya kitiike baliilembo bakibumba amena rasha baabiika mu muulo itakumwenako itakutira tekuti tukwate obutungulushi palikyena bamailo shimyanda isano okufuma pesonde kabiri kuti baabiika kisika wafye na pamulu wa united states mumaminita 30 ayaleko nkapo kabiri okubirikisha n'okutosa ipeereri ngate ebifyo mulina okuba omwina wa mito mumaminiti aya noono kuti baakikita apali nangu kiimo ekyo tuyinga kita kukubalesha kyaba mu minwe shaabo abashitiina abantu abashaaba na luse akomunista abashipepa kirya ekyo leeta abonfya kukulenga olubembu lumonekere mukiine ekyo kyaba nga kutimwamirenga bayibuli rasha iringira okukita kirya kulingana n'okusokolola kisumamu ebakasambirisha abasesema kuti mwakusana na kirya lero lolele nifye empaka iriokikapwa rasha yaabiikwa pano bamulandu lya wiine bayibuli efyo yasosa namba uyu pano nekyakumwenako twalyese shekutuma kimu enkita yimbiri ya busiku twatontonkanye twalina okukita ifingi fye gefyo baakitire kyayimbiri n'amakutu atatu kufuma pamushiri n'okupya enyimbo ishingi n'olubembu tuli abalingwa kutakulinga okufina n'okusanga owabulira leesa kwateeni uluse kinshi kyo tulina okukita nikinshi ekinga kitikanga kuti baatuma firya ebyakumwenako nafirya esiporoporo n'okusosa ipeereri ngate efyo mwalaba omwina wa lukungu mumaminiti asano mukiine obuteko bwesu kukupususha emyeho kuti baipeera kirya ekintu kyekyeeka ikyo benga kita ebyo nikinshi kinga kitika tuliimwe mwebe na amerika ife bonse muno te muno lero ndeesosa ku kyalo kyonse kukusosa ku kyalo kyonse abanoono beenu ite njeeshisha bakashana abo abendaenda n'emiromo yeenu inoono yapentwa yapalakwati katombolwa ka rozi kuti baateeka kashimikira uli pakifutu ule shimikira mbira nsuma mwe baana banoono mwe baatontonkanya okukira mwalikwata amano sana okukira ifyo mwakwata kwishibisha mukutongolola kinshi kirina okukira kuliimwe taata mwe beekala kuŋŋanda enkita ya busiku namaayo n'okulata mu batelevizyoni iryo juniyari muli motoka yakale ibutukisha kabiri nkashi ali kulya ku kantiini ku kipulo kimo kabiri ali kulirya enkyende okulasha na roko na roho yakwe kabiri imwe muleeta mu batelevizyoni n'okusenteeka imbira nsuma kinshi kirina okukitika kuliimwe membala wa lukuta tikinshi kikeesa kitika kuliimwe limbi kuti mwakwata eshina lyenu peebukunili lyonse ate mwakyali kiikalamba mumusumba lero kano fye oli mukushingirirwa kwa mulopa wa kwa shukuru yesu ukoonaulwa n'abo abakoonaulwa kyakuli isubiro kuliiwe tikinshi kirina okukitika kwaba itakumwenako kumulukulya kabiri nikinshi ikinga kitika inko kuti yakimba mukiine ekintu kyekyeeka itaalinga obuteeka obwinga kita ebyo kinshi kikakitika amabumba panuma y'amabumba ayamabwato ayaisiremo abashirika amabumba panuma y'amabumba ayandeke kuti shayika muli nonko abanakashi kuti babakitawula mu miseebo kinshi ky'omwinga kita weene waali waabo okufumishibwa mu ŋŋanda yeenu baalina okuyipokolola kinshi kikakita kuliimwe mwe bakashana kabiri na kuliimwe mwe balumendo kabiri kuliimwe bonse pali lya nshita olubembu luliingire lwalipirwapo temulandu nga ninko yashani atemwa nga naani kira kikita kira muntu atemwa oluko tuliina okulipirwapo kabiri ibumba lyababipisha abashashira abamyevu itali abashirika abakomunisti bali nokwikata abakashi benu nokubachitaula abana benu abakashana kabiri kuti mwaimbirina nokuchitemwa chena tapaina nguchimwe chamwingati tapali chena nichenshe chirengatilya pantu mwali umfira kupintu kyamsango yanga yama program yama television palwa nyimbo sha rock na roll nolubembo kabiri umo kuachifule fule kashimikira tekuti elule itakupapusha ilembo lilipachibumba nyachishinka kabiri natulingwa kutakulingwa kupina nokusangwa kubulira ndira litilya chikachitika ili wakasuva takalatula akachelo nani uli nokuchikanya chesheni baibele itilo kuti chikachitika lero lekeni mwewe chikieta takatale ukukumya ulukuta lwakwa leso wamweyo linshitwali apali lyanshita eito we munandi umfwa ngachakutila chilya chinthu nachipalamanganshi kabiri tulemo na ilembo pachibumba takuli nangu chimwe chingeminika ichi chinthu kukana chitika nomba Amerika nashimikirwako itakupapusha nachi chitwa kabiri mukutwalira balendo kuyapa muluwa chena ngamwaya kutalo chimwe kumo nokukwata kupuputulwa kabiri kukwata bapiriburwa amakumiyane mu mulungu kabiri nokubwekera mu mirungu mutanda tamukwete bane bali lobele lyonse muchishibe chakale sesali kwatafya benga wasala kabiri ilyo umo akengiramo yachikesala omwinshi kabiri ninshitapwa elyo liye natakuli nangu chimo ichishalako kana obupingushi ilyo oluse lwakanwa kabiri pano tuli kumpela ya msebo ichakupapusha nachi chitwa chena chalisekwa kabiri nokuchisenteka kabiri chintu itakulekelesha lesa naisa mmaka yako mwine mumwana wakwe wine umutemwikwa kukubombera kupitira mulukuta lwakwe kabiri basokutira chena ya mipashi atemwachiwa ichinshi chimbi chishalako kana obupingushi kabiri ili pano ilembo pachibumba lelo ngachilya nachipalamanganshi kabiri kasambirisha uli wonse alishi wokutira ulukuta lukaya mukusumbulwa ilyo obuchushi tabulaisa eicho ngatakutira chilya nachipalama sana kuti tachitika ilyo luchelo talulafika ingabalwa kusumbulwa uli kwapalamisha kuchilafilya oweli palwe shina lya kwashikolo
The coming of the Lord is
Ukwisa kwa shikolo kole mupepi ilembo na lilembwa kabiri lyali lembwa muli Bible kabiri tulekala kukulimona mwalachita kukonkomesha kweshi wiliandi ukupokelela Yesu Kristo inonshita lapileni nokubatishiwa Petro aso selechira umo muli imwe mwishina lya kwa Yesu Kristo kukulekelewa kwa membu shenu kabiri mukapokelela itagupe mupashi wa mshilo Bantu bulayo bulikuli imwe nakubana benu nakuliawo abakutali bantu takwabeshi nalimbili apelwa mwisamba lya molo pakati ka bantu umo mwingapusushiwa kano temuli bakwa Kristo kuti mwaba Methodist Baptist Pentecostal Nazarene Katolika muli abaluba mpaka mwaisaba abakwa Kristo kabiri Kristo esa muli imwe chena kufyanwa chipya chipya kumupashi wa mshilo mumpokeleleni wene munabushiko ilyo tulepepa
With your heads bowed.
Nemitwe yenu yakontamikwa.
I just wonder this.
Ndesunguka fyechi. Nivanga muno abwabaishi bokutira iki kintu kikalamba kirino kutitika.
You may go to bed tonight with your wife.
Tiwaya mkusendama munobushiku nomkashobe. Kabire uruchelo akaya. Imwe tata na mayo kuti mwafyomba utwana twenu pakuya mukulala munobushiku kabiri mayo luchelo akabusa nshaka nono tapakawe na ngumo kabiri mukambutuka mu musebo ukuyasanga itachitike kuli ba mka Jones na baya nabo ukusumbulwa kuli mupepi Bible yali langisha pambiribiri kabiri muli kuno kulongana ilyo mukwete shuko
As man if intelligent.
Gomwa omefya wa mano. Kabiri na mana kashaba mano. Chinshi tamule omfira kuli buli obwite mu mitima yenu. Nokusosa shikuru lesa nchisusheni na uli omwe wa myayaya. Bantu ngomupashi wenu uchiri wa mano aya buntu nse muli aba pesonde. Nelo mupashi wakwa lesa uyo wizo kufuma kumulu. Ulesa mu mutima wenu nokumupela mupashi wa mshiro muli imwe. Kiryo kuchishwa waisa umupashi umupashi wa mshilo ulawekena kuikalenga wabuko kabiri mulayanao.
No matter how religious you are,
temulandifyo mwaba ababuka pepa tekutibuye kano fyekuliko ichintu chimo mukati mulya kukumusenda nibanga muno bushiku nemitwe yenu yakontamikwa mukinso cha iimbira abenge emyamaboko yenu kuri Kristu nokusosa lesa kitushena mpashi wenu wa mshilo kabiringa kuti mwaisa ndepo ayo kuya na imwe ushe kuti mwa emyamaboko yenu.
God bless you just all.
Lesa mupale ulukutafyelonse. Nalimo imyanda ibiri nangu kutila ama wakwaye mishiwe pamulu. We munandu mubembu. Ngata wata la kutumina Kristu ushe palino nishita kutiwa imya kubobo kwa weno kutosa. Shikulu Yesu mbele nuluse. Lesa kupale mkashana. Lesa kupale ukolubali. Iwo uko kunuma. Na umbi umo. Njibukishe nifye shikulu. Lesa kupale apolubali. Ukulubali lesa abe na imwe. Tibukisheni mashikulu amenso yandi eliyo ya isuru wafye nye mwono kutila nalimo nalila ndoku wa mwina Kristu panchita itali lelo nshata la kuishi waifyo chava kupyarwa chipya chipya shata la kupokelela mpashi wa mshilo
echo
kanshi kanofyo muntu afyarwa chipya chipya takata leo kuingila mubufumu atemwa tekuti amone na ngubufumu. Mushe kutimwa emyakobo kwa kwenu nokusosa mbelelenu lusemwe mpashi wa mshilo kabiri iliyo mukeshiro lukuta mukansende lesa kupale mukashana mushe kulikona umbi njibukisheni mwelesa akupale iwe lesa kupale mukashana njibukisheni mwelesa lesa kupale hapo we munono lesa kupale hapo lubali mukashana kunu mauko mukashana munono kunu makabiri na iwe kunu mauko mukashana mbelelenu luse mweleza iyo namuna ile mboli lipachi kumba nalikuwa tamanonga nshintile kukumo na chiri ya icho italandu wa kumamuli baibele muno bushiko ukutila uku uwekesha po kweli ashi ili akale tulikumbela takulinangu chimo chingafirisha isi nzuchi noko na ula ili sonde chava umaboko ya muntu mubembu kutiko abako abanonofye nabambi limbi kutimwaba abakulekeresha abo abasontwa kukwisa kuri Kristu ilyo ulya uwakulekeresha kesa obupingu shibuka pola ukubulisha ekintu kimuna nomba kirya kuti chabanimwe ushe mwalamu pokerera muno bushiku ilyo tulelolela ya mwama kumiyabiri amaboko amakumiyatatu na yemishiwa, nomba, tatukwete nchende kuno, kukuchitobwite, wakuchipa ilo. Kukuleta abantu kuntanshi kuno pantu, tatukwete nchende nanguimo. Lelo nalamu ipusha, mchine. Owe, vena wafu machumi, noku mfa kuishi wili ya kusoka. Vena wafu machumi, noku ipusha Kristu, hapo pene, hapo mwikele.
Lord, be merciful to me, a sinner.
Shikulu, mbele nulusene mubembu. Kabiri mpokeleleni ilio nde pita kuchiruka ichipembe chaluse. Ilio nshira mbembu kila ubu shikubwandi ubu akusena mina. Mbele nuluse shikulu, kabiri alino kuchichita. Nomba pepe ninga filia, ilio nde pepa pamona imwe.
Blessed Lord.
Shikulu wapalwa, atu imi na mbele ya vipisha muna ubushiku.
As we read your word and know
idio tulebelenga ichabo chenu kabiri nokwishi wokutira ora fye ili onse filimba kuti fyalila kabiri bakalisha wa amasha kuti batende ko kwimba Kampala minelesa wandi kulimwe lonishi nishita ya palilia kupingu shina bupola eti polopolo kalamba fyali sontu apalifwe
destruction by miles
ukona ubaba mailo shipanu mayaba mailo shi kukufina panu maya kufina ukwa ukwa makaya atomi kukupyanga isonde kabiri na simbipo ifyo ifi ngambusha isonde lionse pamulilo kabiri fyava mumaboko ya muntu mubembu kabiri baibele ya soso kutila ilia enshira chika chitikila mo kabiri tulemo na ile mbo pachibumba mweshi kurulesa shiru walingo kwesho kuleta imbilange ikubantu kabili ndeu mfa ifyo nawa umu nono kuimini na pano kukwesho kuleta isambililo liya msanguifi lelo kuchima mbelo luse kuchiputuru wachandi fakufiru wakana kukuchichita lelo munchi na imbi ukufuma mumutima wandi nde mulomba kukubika imbila musango mwinga chichiramo mumitima yabo pantu nde muna ishita ile parama kabiri veni amalu selesa, kabiri pususheni chila umo kabiri, pesusheni na mpashu wa mshilo. Kabiri lekeni bala avana benu abakombwa, mulibulesa mubusuma bwenu. Kabiri nokupokelela kuchingirirwa, ukufuma kuri shukuru Yesu, pantu inko Yesu, tairi ya chingirirwa. Tuwale tonton kanya kutila tuwaliba, efte nobufumu bwa Babiloni bwa tonton kenye. Lelo inshitafe yonse kwali ichalo itavipa, ichale bomba. Kabili kwava, ichalo itavipa ukulabu mpaka nomba tuwali ishibo kutila, lava panta nshia ifwe. Kabili tuwavelapo, paluselu wavo. Shikulu ulukutaluli paluselu wenu. Bali noko anaula, lelo mnino kusenda ulukutalu wenu. Mwe shikulu, kusendeni mkutakamana kwenu munobu shiku. Kabili tupaleni, pamulandu wakwa Yesu. Kabili mwishinali ya kwetu apepa. Amen.
Just softly a minute. Be reverent. Softly and tenderly Jesus is calling. Calling for you and for me. While we're singing now, take inventory. On the portal he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home. Where? Come up. Come up higher, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus.
Mukunakira kyeminitu mopenu muchinshi, ukunakira na mubusuma Yesu aleita. Ukwita imwina kuli, ilio tulei mba nomba poseni kwa mano. Kamu inshi, alero lera no kurolekesha. Ukurolekesha imwina ine. Kwela kunganda, kwisa, isa pamulu, nina panopamulu. Iwewe wafu inshi, kwela kunganda. Na makamubusuma Yesu aleita. Ukwita we mubembu, kwela kunganda. Owe, busheta ya veni inshita Yesu makulichena, kukuchita ino inshita. Owe, chena chilipe wino. Nishitafye hili yonse, awa waite yanya. Amen. Ndi uwansansa sana kukumuishiba. Ndi uwansansa sana kutila uyu mubili ukote, ushakosa, uyo ulebo nsapano, ukapiriburwa mukashita, mukukapa kapa kweli nso. Nkawekela kubulu mendo na kabili kukwikala umia yaya. Abakote bakaba waite kulia umia yaya. Kusangulwa mukashitafye kamo.
Immortal shall stand in his likeness.
Intanda kabiri nakasuba bakafichira ukubalika. Ifyo lyave shuko mwesha ukumukana. Owe ifyo mwinga kwaya ina okusosa mwabombeni. Pali buli obushiko bwa munyayaya. Mwikana kapususha wenu musuma kufuma kumutima wenu. Mwesha ukumukana. Nivanga wa mutemwa nemitima yenu yonse kabiri mulyaba iteyanya ngakutya Isa. Owe ifyo ndetasha. Usheta mule onkwasi ena mchenwa nomba mukati.
The gospel, we are washed by the water.
Imbila nsuma, tulasambwa kumenshi aya chebo. Tulekeshe nifye mupepi na kulimwe no kuposhanya. Mumaboko na umusose nilesa kupale. Nde onkwasi wino sana. Lesa kupale umulebeshi. Lesa kupale nkashi munyina. Tuli umuntu ulenda pankasa mumusebo. Ukwenda musebo usuma wachi nkwente wakale. Ukulanda konso konja. Kutinate mwako wa mwina Kristu wa nshita ya kale shikulu kuchile chintu chonsecho na ishiba. Nomba ilio tuchilipie muli ya kakashita haka kupelo mchinshi. Ndeche tekela na tuchelwa sana kukwata omulongo wa kupepelwa. Lekeni ndeche tekela mpanshu wa mshiro. Uli wasekelela impendwa ikalamba kuisa kuli Kristu. Nomba mkaisangira olukuta bwangu bwangu. Nokubatishiwa kabili nokuya muli lulyo lukuta olusuma olukuta olwaisuchiwana mupashi kabili mukekalile mulya lyolyonse mulino omweyo milimo nshiyo Kristu alaile kuti akachita atile imilimo iyo nchita naimwe mukachita kanshi umulola wakwe ulipano kanshi ninjishiba mweba nandi ine ninjishiba kwa ulo kutuishikana ngupano nokuti Yesu alipano muliko mwaume muno ena mwaume omowine waendele mugalili ena mwaume omowine wa mulubwile kumulopa wakwe kamili amunde pene filosofi yakwe kamili ali muno kukubomba kamili nokuchita ifintu byonse byo achitile bantu ena nishikulu Yesu umowine nomba natupepe pakashitafye mumutalalirwa benifye mumapepo iliyo ndesha kusanga amano ya mpashi wa mshilo. Eicho lulio lwimbo lusuma ifyo abantu mukuchushiwa muno kushiko bengate mwakumfwa lulya abantu nalimo abaikele mupipuna umo mwikele muno bushiku bali umfa imbila nsuma kabiri bali tangirako bali mukuchushiwa muno bushiku ifyo bengate mwa okwikala bali icho chipuna icho mwikelepo bali okutalinomba Kulu, imwe mwema pangire mirune sonde. Imwe mwema tumine shikuru Yesu wapalwa pe sonde. Kabiri muli wene, mwaikelo mwisuro wa mupashi. Kabiri imwe mwalisosa kupitira mumilomo yakwe. Ndi mwangashi, muli misambo. Umwangashi tautuwala ichisabo. Uwine weka lelo misambo ila tuwala ichisabo. Ndepe paleso kutila mwalai langisha mwewe ni muno bushiku. Mukati kesu pa kutila babantu bengeji po kutila. Imbila yoya apuafie. Mukushimikirwa ya chiso kusima kuli imwe kutila mletu soka kukuiteanya kabili inshi kushakulekeresha na shipalama kuti mwaba abantu abalwera bekere muno shikuru bapeni ukukoseleshiwa bakutila bengonda pwa bantu twalombela ichi kubukata bwa kwalesa omba shikuru iliyo tulei pela kuli imwe ngolo kuta wa kwalesa uwa mweo ukumona ndetunganya ukuboko konse muno pachimishi wa pamulu kabili nalamu ipusha muno bushiku shikulu kukutuchitira ichintu chimocha wa misha. Kabili pele nipye ino inefye nshita ukutila babantu kutiba ipele avene umusango wa kutila umpashi wa mshiro wingendela mulibena na chile chetekelo. Kabili kutili mbi na ipele ne mwine kuli imwe kabili imwe kutimwa wambela mufia bupe pienu no kuhishine nkisha mwebe ni pakati kesu. Imbi kutikuwa wako avene mukati kesu. Walombela mwishina liya kwa Yesu. Amen. Pantu wena lionse alangisho luse iyo takulawo upingushi. Nalai kushafi waka piungo kuikala kulia no kupepa. Na tupepe, kabili nomba makamaka na chivande shimikila. Kabili ine, nalamu ipushafi nalimo imwe mweba ntukuno. Kunta nshate mwakonse uko muverele tendeke nifyo kusosa ichi. Baibele soso kutila wene nishima pipo mkalamba. Uyo winga tusaka manaku kuna kukakwesu. Yesu makanshi nga wene nishima pipo mkalamba walimailo. Alipe chimochi ine nelelo. Kanshi ukubomba kwa kwe kumoku ine uku achitile mailo. Alino kuchita ilelo nga aba chimochi ine. Bushejo chishinka. Chonga kuti wene akumishi wanomba. Mkumye ni nefi akusakama na ifi akuna kukakwenu. Kabiri lekeni wene asuke. Tonto mkanye nifye ilio ai minine muivu mbangeli. Kubushi kubumo kwa liko muntu wa ishile, wale itua Petro, ate mweshina liyakwe, liyari Simone. Kabili ati ile ishina liyowe niwe Simone, niwe mwana Yona, lelo kukuma nombo kuya panta nshuwa kula itua Petro. Chinshi icho wa ishileva, umutumwa wate muikwa. Ilio Filipo asa ngire Nathaniele, kabili ali ishile. Ati ile mwoneni, mwina Israel umushaba kabi. Mumashi uyambi mwina Kristu umuntu wa chinka. Atile musango nshimanji shibiramo rabai. Atile ilio Filipo talakuita ilio wali mwisambali ya chimuti na alininkumona. Umwana kashi wale sumomulopa ali ishile. Alole keshe mwibumba. Bato ntunkenye milimo ya kuyari ya kwa chukwa kabili batile mmitima yabo. Wene nipele sebuli. Kabili ali ishibia mato ntunkanyo yabo. Ushejo chishinka. Atile nshita kanto pakatata anangentanshi. Kabili milimo yon chita na imo mukachita. Echo alingi lokuba ngalebo mba mulukutalu wakwe. pantu chilia chena chebo chakwe nomba ndefwaya okumwipusha nga muli libumba nalimo babira temwa abantu batatu kulu alasuminisha kutila balakwate chitikelo ichalinga okukumya ilaya lyakwe kabiri alinokubwekera mumupashi wakwe nokubomba fyafine fyenge fyoachitire ilio ali pano pesonde
kushemwe bonse kuti mwayi kushiwa okumusumina nga konda pawenu kuti mwachichita sose na amen nga kuti mwachita shi enga chipela epepo lyandi nomba pepenifye kabiri nga imwe nibanga abantu abalwere muno abalefwa yokundapwa imyeni ukoko kwenu
konsefye chisuma abantu abalwele abalefwa yokundapwa nomba nga kuliko omo muli kino kikolwa uwo oyine chishibe nangu umo uwo nderolekishako nde tontonkanya uyu niro sera uwikere apa omukashana omuntu ono owali kyakolwa uyo owayitirwe mu kulongana ku nkyende imo ali nikyakolwa kabiri amadoktaanzi bali mulekereko ena elyo ayitirwe na shikulu omukashana ali shiba shatalire okumubonapo atemwa okumwishiba kabiri shikulu ali mwebele palwa abumi bwakwe kabiri nemibele yakwe okumweba ali nokupola kabiri uyu pano muno bushiku ekikombe ekyakusenamina kwakwalesa chakolwa mpaka Dr. Panuma ya Dr. bali mulekako ngakabungwe kakupwisha buchakolwa nali mwishiba leo nangu chibefyo ndi umwashini nkicho kutila uyu munyina ulelolekesha kuline uwikele panopeni na suti ya butulukira inani munyina utuletela maluba ndechitekera chilia chishinka ine tekuti njibu kusheshina lyakwe nomba ali kulya kung'anda kumwandi tekale sana na munyina boze yuzi munyina syuzi kunseka chilia na chitontonkanya kuti na chimona munyina Fred Sosman ishitafye inono yapitapo bachifulo chimwa muchikulu walero nindaba ni pesa abelele nomba nangu chibefyo ena ali muno pachifulo chimo kabiri ine nshaishi babambi abashara lero lesa ali mwishiba imwe bonse ngakuti mwapepafye eno kwipusha lesa eshe ni chitikelo chenu kabiri pebana ngumo wakwenda ukanomba beni nakatina nganshi kunshita ishi inono shishereko nomba chitikelafye ngakuti mwachita kabiri nomuchi nshife ngefyo mwinga chita panchitafye inono kabiri ikale nifye tondolo tontonkanye nifye Kristu ali chilaya pakashitaka nono kabiri iso nditali akamone na kabiri lelo imwe mukamona bantu ine teumbi ine ninso selo ya umo mkava na imwe paka kumpela yeso nde ifyo nchita na imwe mukachita Yesu Kristu aba chimochine mailo ilelo na umia yaya. Ushicho chishinka, chilingiro kuba chishinka. Chisuma ndetasha sana kulishikulu, kutina kuti mwainuna imitwe yenu nga mlefo yoku chita. Apapene pachifutu, pali umukashana uikele pano pachifutu, umwana kashumusweishi.
Lady, I don't know you.
Mukashana, shakuishiba. Lesali kuishiba.
But there's that light.
Lelo luria pali ya luri olubuto. Pamulufye wa mwana kashinomba. Ena nakwata nga shikulu alaso kulola kuline ifyo bwafya bwebuli. Kabili necho ole pepela pobushe wala chetikela kutira ni shikulu Yesu kukukwafa. Ulingilo kuba mu bwafya temwa chintu chimo icho ole kabila pantu chiria chiripalya. Mwamu na mwema nandi, mleso sa chisuma shile chimona, kiria kuti chachi tuwa kutila, te kuti mchimone. Jero leke shafio kutonta pali chena. Mwamu na, matila, chisuma mwina Branham, nga kuti wa chimona na amano yowe kuti na achita na ine. Awe yo, Paulo ali mwene chiria, Yesu mumusango wa lubuto, kabili vali avali pamona nkwe, tabalu mwene. Mwamu na, bamagi ba mwene ulutanda, ulubuto, uluwa batungulu ile lelo, takuli umuntu na umbi, walu mwene.
It's just far some. It's gifts.
Chali fye kulibamo. Chena fyabu pe. Umwana kashina kuatobu afya mumona. Chiria chishinka.
You also have heart trouble.
Na kabili nao kuatobu afya wa mutima. Chiria chishinka nganshi. Umfweni.
Listen.
Ishina liove nili. Bakuita esi. Ishina liove ili akulekeresha niwe apsha.
You live on
Wikala mumusewo wa North Cleveland.
Your address is 1264.
Kenala yowe ni 1264. Chiria chishinka nganshi.
You touch something, lady.
Idiowe na ukumia echintu chimo. Mkashana, na uishi wateine wachikumia.
That girl sitting next to you there.
Uli omukasha nawikele okupalamina nove uko. Alepe panao.
And she's praying for somebody else.
Kabiri alepe pela omuntu umbi.
That's your mother.
Kabiri balia nibanoko. Kabiri bali kwata ichintu chimo italubana muli bapwapwa wabo. Kabiri wali kwata okwishibana kumono y'umwana kashi apa. Uli mupongoshi wakwe umwana kashi.
And your name is Margaret.
Kabiri ishina lyobe niwe Margaret kirya chishinka. Kabiri wikala panchende imoine nde kumona oleisa no kuingilamo. Ishi icho ole tontunka nyapaluwa chena iwe umwa umeumbi uwikele palya. Leche tikelo kutila Yesu Kristu emwana wakwalesa. Leche tikela. Kashikulu wala sokolo la kuline ifyo ubwa afya bwowe buli vushe wala musumina. Kukwete ubwa afya bwa mumala. Kirya chishinka.
If that's right, stand on your feet.
Nga chidia chishinka iminina panka sa shobe.
Correctly.
Chishinka.
Your preacher.
Ulika shimikila. Munchine muleso sa. Alole kesha kufi ya kufuala fi ya kwe fi ya bushima pepo.
Right.
Yesu makunze ya chidia. Umo muntu alesu vila iwe kuba presbyterian. Lelo niweka shimikila uwa kupentekost. Chidia chishinka. Amen. Umwenso ove. Ewa pangile filonda fi ove fi ya mumala. Na fipua. Kavie kumove no kuba mutu ntulumu nyina. Amen.
Have faith in God.
Kwanteni chitetekelo mulilesa. Mwitwishika iyo. Chinshi icho ole tontonkanya. Wewe ikerefi ya papene.
Yes.
Ushe na uchetekela. Ule nchetekela ukuba umubonfi wako alesa. Atema olefuwa ye chintuchimo kufuma kulilesa. Ilalesa asokoro la kuline icho olefuwa ya ushe. Wala chetekela ukuchila cha kupapusha chile chitua. Ule chetekela chena nifu ya fine. Ifyo Yesu engasosa.
All your heart.
No mutima we onse, walikwata ichimumena. Kabili chiria ichimumena chiri palu tungulove. Chiria chishinka. Kabili na iwe na ukwata ubwafya wa mumala. Walengu okufuma kumi kadile ya mwenso. Chiria chishinka. Ishina liove niwe Eva May. Redman ishina liove ili akulekelesha. Wikala pa musebo. 1378 West 13th Street. Chiria chishinka. Pakutila wingeshiwa ukutila ndi mubonfu wako alesa. Uyo mwana mwana kashuwe umunono uikele palya. Ulefaya ena. Ukumupepelako. Uliyo mkashana umunono alikuwa tokusuma mulopa. Kabili ulesa pali wene ili wa sansa mkatendeka ukulila na makasana. Chiria ni efyo asa shikuru. Uliyo mulumendo umunono nindume yakwe. Chiria chishinka. Umulumendo umunono nao. Ulefaya ukumupepelako. Ala chushiwa no kusimbirwa. Kabiri ali lufia kufino kwingi nomba linefye nao. Ushe efyo ali. Chiria ni efyo asosa shikuru. Umwana kashi umusungu wikele mupepi nobe. Ale mwenega kwati ali uwasunkanishiwa pachintu chimo.
Do you believe, sister?
Uleche tekela nkashi.
You believe God? Has sent his son Jesus Christ.
Uleche tekela lesali tuma umwana wakwe Yesu Kristu kukulangisha kunkulo yawe na fyalo kutila alimupe pino kuisa. Na ukwato ubu afya wa mutantamfula ubule kuchusha. Kabili na chimbi ubu afya webula. Kabili ulino mwenso. Na ufuma muli unomusumba na iwe. Ufumine ku Detroit. Impendwa yove uko wikala ni 1-2-1-3-4 Fandras.
Right.
Chiria chishinka, Detroit, Michigan. Uli umwina Italian. Ishina liowe, niwe Viola.
P-O-L-O-F.
Colomba. Kwate chitetekelo muli lesa. Kabili pokelela icho olombele. Chinshi icho ole tontonkanya uluvali ilu wauku. Ushe ole chetekela no mutima we onse. Chirishani kuliwe we mkashana umunono uikele palia. Ushe ole chetekela no mutima we onse umkashana umunono. Kumpela uko.
Well,
chisuma umupali imweta chili mulandu. Chinshi icho ule tontonkanya. Iwe mupe pifi na ena. Ule chetika no mutima weonse. Na chipiashi umu unono uikele. Kule lorekesha kuline. Chinshi icho ule tontonkanya paluwa chena. Ule chetika kutila shikuru Yesu kuti akunda pakuli isho inshipa. Isho wako ata. Ule chetika. Nalimo kuti wa tontonkanya ichi kuti wa chetika. Ifinginga kuti na kwewa umulume ove. Alikwete ubu afya wa kukutwi. Walefwa ya ena okumupepela. Chiria chishinka nganshi. Nomba, lenche tekela. tawachilachi umpa pakutendeka. Chiri ya chiringe chikushibuishe kuchintu pantu na upokera ukunda kwa kobe ililine. Wachimi wakubo kwa kobe upale mekuliena mkashana chinshi cho oleto ntunganya paluwa chena. Ulete tikila kutila lesa kutia kulengo mtunturu. Wala chita chinsu makanshi ukusoba uluwa kwa mafupa kobe kwa la kuleka. Chinshi icho wachitontunganya mkwa iwe wachisokonya ukubo kwa kobe. Ulete tikila kutila lesa kutia undapa ubu afya kwa mtima obe. Kukulenga okuba mutunturu leche tikela alachita. Iwe we wikele we ulele ulekesha kuli wena apo. Uleche tikela na iwe ulefa ya lesa wachikwata obu afya wa mutima na iwe. Mwishe tawachikwata kabili wachikwata diabetes na iwe chiri achishinka. Uleche tikela lesa ala kulenga okuba mutunturu kanshi kuti wakukwata. Mwishe tamuleche tikela mwateni chitetekelo muni lesa. Chinshi ukulubali iwe mkwa iwe wikele pali ya kumpela ya chipuna. Uleche tikela ulingile ukuchita nao poshi wafye. Mamona, wachikwata ugu afya wa Lukasa. Gusheta wachikwata. Uleche tekela kuchila shukuri Yesu. Lelo ulepe pela kwa muntu mbinomba. Mulia ni munonko. Kabili alimu Wisconsin. Eli wakwechefe kutumbulwa. Bali wakwapwa wakwe. Chika uwa vena. Bali fumishu wamo. Chia chishinka. Uleche tekela. Kanshi kutuwa pokelela. Icho wachilombe lapo.
Oh, we live here in Palwa Ishina, Yakwa Shikulu. I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. Give him glory. For his blood hath washed away his stain. Blessed Lord,
Chikuru wa palwa, tukesa mumona wishi kukumo kuisa kukuma uko mumyolo. Na tishima mulipano nomba, mumubili wa mumupashi. Amu ilangisha mwewe ne kulipwe pambilibili. Isonde te kutilibene ngechiria shikuru. Ifuwe tatule suvila jena kuchikika pantumati lebena tabaka mwone na kabiri. Lelo na tuishivo kuchila na mkwata avana avo avenga mumona. Tualikwata avana avo ava mwishiva. Kabiri tuleta shanga nshipali chena. Kabiri tulepe panombo kuchila malapi tamuli chino chikuruwa na mpashuwa mshiro ukalamba. No kundapa umuntu onso mulwele uli muno. Ino ine nshita sendenu kukata kuli mwewe ne shikuru. Mwileka avantu beka letondolo. Lilo leke niveme, no kubalika kabili, kabili ukupela lesa marungono bukata. Mwishina lia kwa Yesu, damule mutetekela, ibine nifanka pashenu, no kumupela marungo, no mutima wenu onse. Kabili, no kusangala, muli shukuru Yesu, pantu ena nomba le undapachila umu muli imwe, ukata wakwe obukalamba, wabulesa.
The Lord bless you.
Shukuru amupale, amen.